emabega jetuvudde okuviira ddala kwa Adamu jjajjaffe Nuwa Ibulayimu ne bannaffe abaatusooka emirembe gyabwe gyali wadde wadde kuba bo n'ennaku zaabwe zaalinga ziwera naye ffe ebintu mwe tutadde obwensiga kaseera konna biggwaawo Otambule ennaku zino mu nguudo N'olaba ebitiinudde abasajja beesiga bakazi N'abakazi abasajja y'ensonga Omulala olugula emmotoka Omulala kuzimba N'abanga eyatuuka mu ggulu Olw'ebya Katonda tonyumya Naye Bayibuli esomesa nti Alinawo omukisa Omuntu eyeesiga Katonda Obwesige bweyo gye buva Tukomyewo okwesiga abantu b'ensi N'ebintu byayo obwesige bwaffe bubeere mu Yesu atali twabulina
Kisinga nnyo 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 era kirungi okwesiga Yesu Okusinga okwesiga abantu b'ensi N'ebintu byayo abantu bo beenyiwo Beetama mpaka owamangu Tubaleka twesige nga Yesu atakyuka mu buli
www.mp3ugandanmusic.com